Umhlaba uzobuya liyophumilanga uzoshabalala uvalo ezweni lonkana izinyembe zizabantu ziyosulwa kuphinde kuhlume uthando phakathi kwabantu bonke sikhathele ubuhlungu nezimpiza enhliziyo sikhathele ukukhala ngenxa yosizi wasemhlabeni kodwa kusekhona ithemba ngaphakathi kithi Koba sasa kungono kuna namuhla azobuya wonke amathemba kuphila maphupho ethu futhi sibambane njengezwekazi singesabi muntu emhlabeni mayibuye iAfrika mayiphakame ngenhlonipho kuzophuma izizwe sibona
Sikatelo buchungu nezimpize mshiziyo. Sikatelo bukala genga yosizi lwa semhlabeni. Kodwa huse koni temba mapaga tigiti. Hoba kusasa kungono bonamusha. Azobuya wonge matemba. Bupile ama pupe tufuti. Sibambane.
Thank you.